Chuka, mimi na yule atupo tena si swawili tena na swapenzi tena mapenzi shule pema sio pema tena yule shemejienu shemejienu saifika mapaka na panya oya yule shemejienu shemejienu mika ushotu kionana na sijui ni nini kilichofanya nitose mimawazo ndo na mwaza siku zote na wapi karifreshi roho isitoke ona kuna pati wapi leo nikavae tutoke niko singo sasa nipo singo oh singo mimi niko singo oh niko singo ona sasa nipo singo
kamsusia moyo ya kunipenda linona soba lipo kwa loyo siku zikaenda tale kunipa kanyima uchoyo minilimpenda kalipa kuntenda ila dunia duara machene zunguke nilifunzwa busara kiburi nikepuke sindokani onafala kanikana kwe upe ikimkuta misara mwambia ni asijute sijui ni nini kichofanya nitose mimawazo na mwaza siku zote wapi nkarifreshi roho isitoke tunapati wapi leo nikavae tutoke niko singo
sasa nipa oh singo mimi niko singo niko singo
exclusive from SureLoaded.com.